Yeah.
I praise music, baby.
Still got it, man. Toka zangu sinza sina gari kitani tunakatiza natokeza road bajaji hiyo inapita nikepunga mkono dereva kasimamisha oi suka nidondoshe mikasa mitaa ya river ni kiasi gani utataka haina noma nikakwea tukasepa dakika kumi jingi mara boom tumefika moja kwa moja nikazama mpaka ndani mara sijavuta pumzi mudumu yuko mezani nikagiza bavari ya kisha nikatulia na pepesa macho ile kushoto kulia bonge la toto tukagongana macho bila kuchelewa nkasogea mpaka lipo nikamsalimu kauliza upo na company
no just chilling all alone
nimeona mtoto mkali yeah. Amechill wala hana habari nikamsomesha kila kitu shwari tatizo moja tu
what
sina gari nimeona mtoto mkali yeah. Amechill wala hana habari nikamsomesha kila kitu shwari tatizo moja tu
what
sina vuta kiti pembeni yake nikatulia kijicho pembe pandisha shusha na mchungulia mguu mguu jimchuchu anavutia kagonga beni sketi sichoki kumwangalia tuka mgea ongea stories kakulea kurusha kete imo mtoto kakulea akanambia mechoka tusepe nikaenda nje nidake mkebe akanifata kaniuliza
umepaku wapi
nikamwambia nipo hapa wala sio ni taxi ila kuna noma bajaji ile pale acha niseme naye tunzetu tukalale and she was like
what kumbe hauna gari ulivyopiga pamba nidhani wa kifahari wala wende zako tena kambali I'm not your type ni sidati na mentali
siku mjibu kitu kabaki na butwa yani nakoso shindi sababu ya motoka kajikataa moyoni nkisema ikuwa zari dogo lisiwe kubwa hishari nipite mbali nimemwona mtoto mkali yeah. Amechill wala hana habari nikamsomesha kila kitu shwari tatizo moja tu
what
sina gari
I praise music, baby.